Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Kunohlelo lapho sithi khona mphatlalatsane kuseni kungolosihlanu umlaleli ngilithathe leli thuba ngikubingelele egameni elihle igama lenkosi uJesu Kristu wasenasiphina sibongeka nakumphathi ohlelo kusiboleke leli thuba mphathi ohlelo uNkulunkulu akobusise. Mlaleli siyaqhubeka ke nokubonisana ngezwi lenkosi. Kukuba izwi lenkosi likho konke okudingwa yithina empilweni. Nanoma abanye izwi lenkosi balishaya indiva. Nanoma abanye bengenadaba nezwi likaNkulunkulu. Nanoma abanye bangafuni nokulifunda futhi bangalifuni nalala likhona. Kepha-ke okubalulekile kunakho konke mlaleli ukuthi uyalithanda, awulithandi, kepha lona liyimpilo yethu ngokuba yizwi likaNkulunkulu. Abanye ke baze bazame nokusho ukuthi hayi iBhayibheli labhalwa ngobani obani bani akusiyizwi likaNkulunkulu, cha kuyizwi likaNkulunkulu. Abanye baze basho bathi hayi uNkulunkulu akekho kwasha kwacima, kepha leli kuyizwi likaNkulunkulu. Abanye baze bavele bathi hayi uNkulunkulu angeke akhulume nomuntu, hey uma ngathi uNkulunkulu ukhuluma nomuntu kusho ukuthi lo muntu loyo azithi mzala la ekhanda lakhe. Kepha izwi likaNkulunkulu yilona elikhuluma nathi. Manje izwi likaNkulunkulu uma likhuluma nathi, uNkulunkulu uqobo lwakhe ekhulumisana nempilo zethu. Mlalela ke sifundeke ngokuba kule insuku esiphila kuzona kukhona okuningi okwenzakalayo, even namakholwa ayadideka nokudideka mlaleli. Abanye futhi abasayi nasey'nkonzweni, abanye futhi abasamethemba uNkulunkulu, abanye futhi ke sebayangabaza basazi ukuthi kumele bathathe ini, bahlanganise nani. Kepha okubalulekile mlaleli ukuthi ma ungagudluki ezwini likaNkulunkulu. Zingaba khona iy'nkulumo, kungaba khona umsindo, kungaba khona zonke lezinto, kepha wena cikelela ukuba ungagudluki ezwini likaNkulunkulu. Ungangeni esilingweni sokungalethembi izwi likaNkulunkulu. Ngokuba umhlaba wadalwa uyena, konke kwadalwa uyena. Mlaleli, sekufana nanokuthi uma unengane, ingane ithi awusubaba wayo noma awusumama wayo. Yizinto thina esizenzayo kuNkulunkulu. Ngakho ke ingane yakho uma ingakuphiki ithi hayi lo akusumama wami lo, hayi futhi lo akusubaba wami lo, angimazi nokumazi, uyofila kanjani? Nawe akuzibuzeke, uNkulunkulu ukudalile ngomfanekiso wakhe, wakubeka emhlabeni, uphile emhlabeni, ukhanyiselwe ilanga likaNkulunkulu, uniselwa imvula kaNkulunkulu, udla zonke iy'thelo ezikaNkulunkulu, bese uthi kawumazi. Yinto enjani le? Ake sifundeke izwi lenkosi laphayana ke kuLuke chapter 8. Ke sithi uqala ke ukufunda laphayana ke kuverse 18. Ngakho ke anobheka ukuba nizwa kanjani. Ngokuba yilowo nalowo onakho uyakuphiwa. Kepha lowo ongenakho uyakwamuka nalokho athi unakho. Hayi ke. Lalela ke mlaleli. IBhayibheli lalithi ke anobheka ukuba nizwa kanjani. Izwi lenkosi ulizwa kanjani. Lokulethele izwi lenkosi uma ekulethela lona, ukulethela umuzwa kanjani. Kukhona abanye abalizwa izwi lenkosi ngenye indlela nje. Abanye kungakho bathi hayi kunoba iBhayibheli nje, kunoba nje ifana nama-newspaper lento ungakholelwa kuyo. Kepha izwi lenkosi lalithi ke ngakho ke anobheka ukuba nizwa kanjani. Ngamagama ukuphila kwakho mlaleli kuncike ekutheni uzwa kanjani. Ngendlela ophila ngayo mlaleli sesiyabona ukuthi ke uzwa kanjani. Useyibona imfihlakalo la? Ukuphila kwakho mlaleli kuncike ekutheni wena uzwa kanjani. Ekuhambeni kwakho mlaleli, ekwenzeni kwakho izinto, kuncike ekutheni uzwa kanjani. Ngoba uJesu la uthi ke ngakho ke anobheka ukuba nizwa kanjani. Ukungakholwa kwakho mlaleli kuncike ekutheni uzwe kanjani. Yiziphi iy'nkulumo oyilalelayo mlaleli? Yibaphi abantu obalalelayo? Uzwa kanjani. Ukuya kwakho enkonzweni ubuye ungashintshile kuncike ekutheni ulizwe kanjani izwi lenkosi ngendlela ophila ngayo mlaleli incike ekutheni uzwe kanjani ngeba amagama uma sesikubheka sibheka impilo yakho siyabona ngempela ukuthi ke uzwe kanjani awusukaneni bakithi verse 19 kwase kufika kuye unina nabafo wabo kepha behluleka ukufinyelela kuye ngenxa yisixuku wabikelwa ukuthi unyoko nabafowenu bemi ngaphandle befuna ukukubona verse 21 kepha waphendula wathi kubo umama nabafowethu yilabo abalizwa izwi likaNkulunkulu balenze usuyamuzwa uJesu la usethinike iBhayibheli lithi abafo wabo bakaJesu nomama wakhe baya ukuyomfuna kepha ngenxa yesixuku esasimkakile uJesu bahluleka ukufinyelela kuye ngakho ke abantu ngengqondo babaza bafuwa bonke bakaJesu bayamazi unina kaJesu ukuthi bamazi ngendlela enjani asazi iBhayibheli lithi baze bathumela umlayezo kuJesu ukuthi nango unina wakho naba nabafo wenu bayakufuna bayakudinga mlaleli kusho bala ukuthi ke izwi likaNkulunkulu kumele lijule la kuwe ubona ngempela ukuthi ke ngephili ngaphandle kwezwi likaNkulunkulu impendulo kaJesu uma esebaphendula iBhayibheli lithi wathi kubo umame nabafowethu yilabo abalizwa izwi likaNkulunkulu hayi balizwe kwaphela ngoba kukhona abalizwayo bese bayagxeka Kukhona abalizwayo umlaleli bangalenzi. Kukhona abalizwayo umlaleli lingene ngapha liphume ngapha emadlebeni. Kukhona abalizwayo umlaleli bathi libabangela umsindo. Kukhona abalizwayo umlaleli banxaphe. Kukhona abalizwayo umlaleli bathukuthele. Kukhona abalizwayo umlaleli baflathele. Nawe ulizwile awusayina senkonzweni ulifulathela izwi lenkosi. Kepha uJesu usethi ke, hayi abalizwayo kwaphela. Kepha ke abalenzayo umlaleli. Abenza ukuya ngezwi lenkosi. Abaphila ukuya ngezwi lenkosi. Khumbula, iBhayibheli lithi, anobheka ukuba nizwa kanjani. Labe selithi ke futhi ke, abafowethu nabodadewethu. Yilabo abalizwa izwi lenkosi bangapheleli lapho ekuluzweni balenze mlaleli banengi namhlanje abantu abakhuluma izwi lenkosi mlaleli baqale ku Genesis bogcina kusambulo mlaleli balikhothe nje kepha ekulenzeni balenza yini na dololo kepha uJesu uthi ke abalenzayo Yibona abafowethu hayi abalizwayo kepha balizwe bangagcini lapho bandlule mlaleli bese bayalenza abantu abanengi namhlanje bayalizwa bagcine lapho bangasandluleli phambili dlula mlaleli ungalizwi kuphela dlula bese wenze njani uyalenza uNkulunkulu akubusise ngenxa yesikade sesizogcina la ake ngithatha le ntambo Iphinsele kumphathi ohlelo. Phathi ohlelo, intambo kwezakho babayilaphi kamlaleli.
Get your daily bread but also your faith in practice. It's 657 AM, the sounds of your life.
Do you need prayer? Radio Pulpit in collaboration with Need Prayer is ready to stand in prayer with you. Contact us today with your prayer request at 012-334-1222 or WhatsApp us on 067-429-7564. You can also visit us on radiopulpit.co.za for your online prayer request. We will faithfully pray with you.
Tune in to Radio Pulpit on 657 AM for reliable Christian talk radio at its best. Find your daily dose of Christ-centered motivation and encouragement on Radio Pulpit 657. Download our app now. Tune in to radiopulpit.co.za or find us on DSTV Audio 882 and OpenView 607. Radio Pulpit, your daily companion for more than 40 years, brings a relevant moral alternative to 400,000 listeners in a variety of South African languages. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and download our podcasts today.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.